Kaka, naomba unipe sikio, kuna jambo linalonisumbua mie roho. Na wewe ni rafiki wangu wa dhati, siwezi kakuficha chochote. Siwajua jinsi nilivyoteseka tangu mke wangu kanitoroka. Tena umeniona ninapouguza maradhi ya moyo bila suluhisho, miaka nenda miaka rudi. Nishapata habari toka Tanzania juu ya daktari mashuhuri kote dunia, awezaye kutibu magonjwa yote, sana sana ya moyo. I want to go to the doctor, Doctor Soyo, Doctor Soyo, Doctor Soyo. I want to go to the doctor, doctor, Doctor Soyo, Doctor Soyo, Doctor Soyo. Why don't you take me to the doctor? Nimeshindwa na kustahimili, ndio maana nimekuja kwako unipe ushauri. Nishajaribu njia zingine zote, maradhi ya moyo bado yananizonga. Nishajipanga hata mpaka na usafiri, niko tayari, nishafunga virago. Huyu daktari huenda akawa ndiye atakaye niokoa. Hey, nishapata habari toka Tanzania juu ya daktari mashuhuri kote dunia, awezaye kutibu maradhi yote yote yote, sana sana ya moyo. I want to go to the doctor, Doctor Soyo, Doctor Soyo, Doctor Soyo. Why don't you take me to the doctor, doctor, Doctor Soyo, hey, Doctor Soyo, Doctor Soyo. I want to go to the doctor, 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 Doctor Soyo, the doctor, 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 Doctor Soyo, Doctor Soyo. Nipeleke kwake daktari, Doctor Soyo, kwake daktari, Doctor Soyo, kwake daktari, Doctor Soyo. Nishapata habari toka Tanzania juu ya daktari mashuhuri kote dunia, awezaye kutibu magonjwa yote yote, sana sana ya moyo. I want to go to the doctor, doctor, Doctor Soyo. Take me to the doctor, Doctor Soyo. Take me to the doctor, Doctor Soyo. Doctor, doctor, to the doctor, 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 jameni, to the doctor, nipelekeni. Take me to the doctor, doctor, take me to the doctor, take me to the doctor. I want to go to the doctor. Take me to the doctor, doctor, why don't you take me to the doctor, 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 doctor.